ShankySupplier.com. Producer Joe, Anango Jesario,
Atari unalana
Uye misha tunza kwa kucheza wao Nani kajitunza sipite na wakezao Na wama mime chakura chango nda chao Uya wipilika kupeleke Moto takutana na utu Sidere unapaka mchongo wa masai Ai 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 masai wakiza zibari Ata ukienda kwa jei salimi Kona unapima na sophisticali
Ayo, ayo, ayo Chiti na michito Chiti, chiti Nichiti, chiti na michiti Kini chiti mwa
Kini chiti poa, kini acha poa Sipo kiku waseme sivu ya nikomoa Kini chiti poa, kini acha poa Sipo jibu wa SMS ndio yalikomoa
Usicho jibu chochote
Usipo ni jibu miro yote Ukinyo na popote nukikoshia Doto chukinyo na mita kukoshia Chawa Jaisari chawa
Mbagara mapeka Mbagara moja yu
Shina sita Awele isali eh Amdogo abu Awe meneja JK